mi la mu mese ko gaga.
Do you know or you don't know? Obulungi bwe bwansina
kati nze sefuna
robuse nze sefuna nze kwagala kabani kundongo
girl yofula na mudongo.
One girl,